bakuwiro bugalo suiti bakwongedo bulale gain. I know you know ngwagala luno. I know you know love me we go. I know you know to live it up in it always to love me just love me mama. Njagala, dagala, njagala, dagala, ngwagala, ngwagala, ngwagala. Nemu bantu nchokera nti mwagala oyo. Njagala, dagala, njagala, dagala, ngwagala, ngwagala, ngwagala. Nemu bantu nchokera nti mwagala. Obulungi bw'oliko osaana mu banka ng'okuumibwa amagye ne magujangana. Yegwe yalungi we yakula nayawula. Yegwe gwenjo yasiba lyabeyiya. Byonna bye nnali njoyamu gwe ndiba njagala. Byonna wabifuna kikyate kyennoonya. Oyo n'olenya olaba mwenya oleserenya. Mwenya omwenyeza gwe olaba n'enkya. Ngenda kumwenya nina okumwenya ku lulwo ku lulwo gwe. Newe mubawinanga munjude tosi era nkusongako nze ne bw'oba wakati. Bulungi bw'oliko ne bw'oba mu nsobi nina kukwataku. Mubaganga kagabi yes. Njagala dagala, njagala dagala, nkwagala, nkwagala, nkwagala. Ne mu bantu nchogera nti mwagala oyo. Njagala dagala, njagala dagala, nkwagala, nkwagala, nkwagala. Ne mu bantu nchogera nti mwagala. Owo munyumo kuwamala obulungi bwonze bwankuba ekigwo. Obulamu bwange mwesigamye ku gwe sweet impozi nebyolina inside. Just lwakuba omanyi ninensonyi ebintu by'omukwano nkwatampola. Kati diya nsaba ompe ku ddagala lyo, ku ddagala lyo, ku ddagala lyo. Kati kati ebyo byolina bye neetaaga ly'eddagala erivumula n'ebyotalaba. Tomanyi magi keno bwonkozesa. Ntawukawo ntawuso ntawusa the whole night. I know you know nkwagala luno. I know you know love me we go. I know you know to live it up in it always to love me just love me mama. Obulungi bw'oliko osaana mu banka ng'okuumibwa amagye ne magujangana. Yegwe yalungi we yakula nayawula. Yegwe gwenjo yasiba lyabeyiya. Owo munyumo kuwamala obulungi bw'onze bwankuba ekigwo. Obulamu bwange mwesigamye ku gwe sweet impozi nebyolina inside. I know you know nkwagala luno. I know you know love me we go. I know you know to live it up in it always to love me just love me mama.
I know you know nkwagala luno.
Bakuwiro bugalo suiti.
I know you know to live it up in it always to love me just love me mama.